yamde jeetati silmaji chapantati woni do Dakar lamorde Senegal kon waktu yori to Bamako e to Conakry lamorde Mali e lamorde Guinée
Ahmadou Barouba
teddube hedi be refi fulfulde ko buri tenktude e kabaruji di e odo subaka aljuma labdo labado Basirou Diomaye Niakhar Faye candidat edi sumgoji le fol lamu e Ousmane Sonko be dido fu lundi be lamu ngu njalti kaso hanki jamma jaltol mabbe no fawi e sari yafuya mo horejo leedi ndi waduno suru sardiji woti nyande jeegom lewru no gonden yimbe hewbe weltorima ngol jaltol ha tenktiton to cité Korgorgi tefore udditi ko fewti e sukabe dido warabe to kindia leedi Guinée talata faltido ko dum nantini e Damu Camara procureur suru nyaawirdu kindia fodde yimbe chapantato jeedido nangama e mudum bibbe de nokkure kindia waduno di se poji ngam hollude mette mabbe e ngakkere kura Bene e leydi Nigeria udditi keri hakkune mabbe e Niger jukkoje fawade e dow Niger ittama gila nogas e nay lewru faltido kono ko de leydele didi tan udditi keri mabbe tafon ala fu ko horebe nyame nantini e wodo alhali be suwa yettude pellital udditi keri mabbe holko sabi man garto hen der kamruji di teddube hedi be refi fulfulde jamal wala mon bismillah mon e kabruji di Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye lundibe lamu sokanobe kaso njalti hanki jamma be dido fu tawabe e horebe fedde dawro hinde pastef yaltol mabbe no fawi e sariya yafuya mo horejo leedi di Macky Sall waduno suru sarreji leedi Senegal woti o sariya nyande jeegom lewru no gonden hewbe beltima hanki e gol jaltol mabbe kaso temedde yimbe no tawano to dento demal galle Ousmane Sonko tonto o cité e Gorgi hollude weltare mabbe Ibrahima Nyana tawono
konde benani kabaru o e puddi arde to legal gal cité keur Gorgi Dakar damal galle Ousmane Sonko jaltugol Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye e Soudou Kasso woneni weltare maunde yaadibe makko Aissatou Gota e mabbe
addimi do ko hollide weltaram e jaltugol Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye jamma hande wonon ko jamma welemma sabu dum ko e der berna mbandi o mo ganda kanyol Ousmane Sonko ko jeyado sembe o jagga o soka e ko fawake gonga e min chabino jaltugol makko no feewi dum wadi min jalti e kewal ngam jabbade mo
jaltugol mabbe e Soudou Kasso ma beydu holare e sutngoji le fol lamu ngu e kongol Abou Ndiaye
les élections sont pliées y a pas faute
daminare amen beydima no feewi ko fati e sutngo lamdo leedi Senegal balde nogas e nay lewru mars tiagande Ousmane Sonko dacca sabu dum ma o sembin no feewi Basirou Diomaye Faye ha ko dum sabi e min damini wonde mamin Paul ngam Basirou Diomaye Faye lamu leedi ndi
vive Sonko vive Diomaye vive le Senegal
Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye be ngarani to legal gal cité keur gorgui kono be tuturi adi ngam haldude e wondibe mabbe Ibrahima Nyana Dakar RFI
Ibrahima Nya on adi ko hande e yamde sappo wonata Basirou Diomaye Faye wadan yewtere e yeso jaydiyan kobe be tiagal mudum be wadan lappol ko fewti e orgal sumgoji di hande e yamde jenayi silmaji chapantati do e waktu tan suru nyawirdu Cour Supreme ko dawrata e alhali wullitande PDS no heda namin ana fada ko hande aljuma woni ko ndu suru nyawirdu hani ettude pelital e de wullitande e siftinde fedde dawro Parti Démocratique Sénégalais wadono wullitande ko fewti e lutegol nambien wasgol tawede Karim Maysa deddi sungoji wondude e lundade série décret horejo leydi ndi nanguno nyande nogas e nay lewru no gonnen dum wadi dum woni nyalaande de sungoji di kani wadude
RFI
tiagal Senegal payento Guinée tiagal seppoji wadudi talata paltido to kindia ha sukabe dido mayi procureur o Damu Camara labbini yoga e gede e biol makko sukabe maybe be koko pella o andini wonde mate fori uddito no buri yawirde keroden
suite aux manifestations des jeunes
et ces pouji di sukabe be mbadi talata paltido o sababu ne ngakeri courant sabima mayde sukabe dido ko be fella hen goto wiete ko Abdoulaye Barry jaret nodo dubi jeedi ina jeya to koliyadi goddo o ko Alpha Saliou Diallo jaret nodo dubi sappo e nay jeya to Kassia yimbe sappo e tatu ganyimi hen hen joyo ko alkatebe taw e ben alkatebe tatu ben dani hen barmande musde otoji bonnama birigat Samba yake dupam yimbe chapantatu en jeedidu pawama jungu tugnadi article uji chapandene e jeegom e chapandene e jeedidi nyaawoje leedi men mi yamiri de loskoje mbadate no buri yawrudi kon ina waddi ciftinen bibbe leedi men wonde de ngakere courant saabi dum ko pettugul gol nokku mofto wo kubbam gondo to kalum fettuno e lewru sappo diru biru faltinundu laamu ngu fof nana e page e pehemum ngam fof waatano waano
e a pied d'oeuvre pour un retour rapide à la normale
damu kamara mo ganda kani woni procureur tontu sudu nyaawirdu kindiya boni ko wuro mali gila lebbi jetati wuro boni wongo hakkunde leydi di no woni uddere ko kuliyan kobe uddingo wuro e biel goto e cdb bibbe boni na nguri ko musi be ngala ko be njari be ngala ko be nyaami kedo den mo kanko goto e cdi yanke o e fandu hala o lel talo woni
leydi amin di hane di tampi sanne 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 sa filla tako parce que gonda embargo 8 mois hebata ko nyama tamo ko tigino ko ko tigi kodu hanteke ko leydi ko hewi hanteke le hen wono soma yiji en na sukara en na maro en na gauri en do futimito makoroni o tambe nyamata to hanne no ko anana yi sanne de wallahi yimbe bona na tampi hanne sanne sanne fay rezo wala to rezo jati wala to la zone la e enjoignable même sana réseau WhatsApp non tout temps chapata undu se temps en temps na wala ga ne weli fay la gara wala gura fa non na fay won gombe ton ils sont déterminés quand même ga ndal ton ton parce que no ko wuldi non ba wa hedda ana dogo kuy de jati fa ndal wuro yimbe be ana kula hal de jati parce que ne kal na fu wa ha bon problème kamari mo yimbe ana kula hal mais do dun yuti hanne na walo yuti hanne do wallahi sa yimbe be kala itan mal
Bene e Nigeria udditi keri hakkunde mabbe e Niger jukkoje fawade e dow Niger ittama gila noga senay lewru faltino kono de leedele didi tan udditi keri mabbe ala fu ko horebe nyame nantini tafone wal hali be ciwa ettude pelital udditi keri mabbe holko sabi Niger sali udditi keri mudume de leedele hoddibe minati Diallo ana famina en
Niger udditali keri mudun e de leedele didi gam hollitinde mette mabbe e jukkoje pawade mabbe dun holliti goto e hertoribe politique CDAO Dr Abdouba e wi mako o alhali ana hollita kunu ardingu Niger hillaka dabareji di horebe fedde CDAO bamata sabi ana way hono be keddaki e fedde de dun tiagal nantingol e timmode hitande de leede tati AES jaltul mabbe e de walde hirnange Afrique Professeur Abdoulaye Sale Bachir janginowo to Université Nigeria holliti wayde udditingol Niger keri mudun ana babilata de horebe lamu hakkunde ngu won goddun ko tewtata e de leyde ko kanje nyame buri nawtorade herta moya e bange ngure chafaje e ko nande mun e o alhali jatin ana babilata de sababu so bibbe Niger beedo jingande konungu gamno e baweri heddade e lamu gu ko juuti jokkin hen professeur Sale Bachir hertoribe wobbe bange dena gu kolliti Niger fuddi battade Russie so dun latike wadan so be certa e leyde gollido je e France yeru bene e Nigeria
tonto Niger kedo den ha joni imminabe Amerique wonnobe ton gila talata koti e leydi momenal kamisa hanki e tawi e jidani e ardido lamu fadengu hono general Abdourahmane Tiani ngal jidigal ana sartono wadi hanki kono lataki ngol salagol ngol nyame sali jodade e cete Amerique o ko longere wulnde wonande dawlaji dentude Amerika dum ina holla wonde lamu fadengu yarani tiagal e pelital ngal be jetti kambe e Burkina Faso wondude Mali woni tinte dental association des états du Sahel Russie fodde temedere e sappo e dido million ujunere wo million ujunere wotobe woni ko nodda hande aljuma ha alet sappo e jeedidi e lewru ndu gonden ngam subade ardotodo leydi Russie Vladimir Putin wonudo e lamu o gila fodde dubi nogas e joy no hirandira e kandidaji tati goddi Horejo Fransi Emmanuel Macron gongdini ballal leydi makko fewdi e Ukraine wonube hare hakkunde mabbe Russie e gila dubi didi joni e tintidal hakkunde mabbe e jayni yankobe be France 2 e TF1 Emmanuel Macron andini ko polgal Ukraine wawi battinde e dow leydi Fransi kono kadi dow leydi Europe teddube timindiran dido kabruji e choftal balli Aliou Cissé keblowo diddal Senegal yaltinan hande fettobe chapande tato e go huccundiran e jayni yankobe be be fettobe ko gam fettude potite didi de leydi Senegal wadata dum non wadata ko nyande nogas e didi hakkunde mabbe e didal Gabon e nyande nogas e jeegom hakkunde mabbe e didal Bene ko ko fewti e nyalade de FIFA yetti gam didde de mbawa fettude hen potute potite cihilago ko do karaten dido kabaruji en garat jonjoni e jokkitade ko heddi ko en jetti janni de nagal nangube kabaruji di hadum wawi latade teddibe hotandire hotandirte en timminan joni yamde jetati silmaji chapande nayi woni do e Dakar lamorde Senegal
choftal balli
Ramadjallo choftal balli kengana bien hanki haddu didde fijoje nayi baltimode Europa League kibbi
den don no kibbi Amadou Barouba tiagal kawre hanki labi Liverpool AC Milan Leverkusen e Marseille didde nay tawtoy nay godde aldinode hebude go law nayabal Villarreal Sparta Prague Slavia Prague tawti e Brighton de didde kam jalti hanki de basi hemtade dande e majje hanki tiagal basal mangal e fijoji aldinode di Mamadou Dionga Siba wartanta en en fijoji di nyaari
fi kalangal diddal Villarreal folirno Marseille logitete logel ko Marseille yawtingol lefol aranol tiagal be folirde Villarreal loginay e kowal ko lawol aranol Liverpool kanyum folirno Sparta Praha logi Diego e logel tiagal be folirde be ko lefol aranol logi jowi e logel AS Roma tindondirno e Brighton e gol lawol dimol Roma folirano logel e kowal kono AS Roma yawtingol lefol tiagal be folirde ko lawol aranol loggina e kowal Milan folirno Slavia Praha lawi din didino logitati e logel ya kippuji nay yawtudi gal jeetabal timode ko West Ham folirbe Fribourg loggi jowi e kowal ko watti e dum ko Bayern Leverkusen tagal be folirde Karabag logitati e logidi e Benfica kadi folirno Rangers FC logel gotel Atlanta Bergame tawana be feddube urbanayabal timode gal kawrital Europa League ko hande wadata
ko wana Europa League bien joni hono Ligue des Champions e Europa Conference League kupuji goddi Europa kambe ndu hande urjamu ben wadete anditede dele dide woni kuccundiroje
Ramadjallo e fijoji Jeux Africains diddal Senegal be kebani e be kewtay dubi nogas hawi be Maroc
non Amadou Barouba taweni diide didi de dum wono kawgal e kawangal fu jalanoma e fijo yawtungo go Nigeria diddal gongal ngal do gubal woni jalinobe be koreji Maroc kambe kambasi jokitade go fijo hanki tawe ko Senegal loggaynobe hanki so loggaynobe hanki bieten be mbasatano hebude jokitade diddal Senegal U20 kanyum hebi dande dida bal timmode kobe medano hebude e goddo fijo Jeux Africains leytaari ki fija ballon be elfande ibe keda tiido dilal hakune mabbe gana leedi jabbini gaddo kawral hitande hikande e fijo dida bal timmode ko wadete sappo e jena hiddo lewru Amadou
a jaram no feewi Irama Diallo en jettimo e dido kabruji choftal balli en gara joni e nyogande jewte wadade taskar mon totama kongol njariten hen ko sohna Fatoumata Sy Savane kedo den
kanyogango non tobe yewtare ga taskaram on tottama kongol en dernde yontere e altine on hulli ko taskidon e orgal woteji horeya ko Senegal fuddingal e asawe jabbinde en der leedidi
ko Ramatullah Idayba tamba kunda campagne min e yidi am do wadar cio seeda ko takki bimi do wadar cio seeda yimbe kolondirani walla yimbe meeda jikondirde e ben so be denaki hawru nokko goddo tan wadar hen probleme seeda kono non Allah e wayi wadde ndiyam salligine wonno ko e lewru korka dum hawri kono hay non min e yiandam do wadar dillere seeda hande o do campagne Senegal jiado enen fo den gandi bo e nyaagi duwaw kede nyaagi population Senegal yebe garti hakkilantagal mu en ha wota arta e jam
campagne dawroji Senegal no fuddori nayoji inadeji e kadi ko jamtan woni hen sabu odon gandi Senegal maunaani yaajani te joni wona ndungu gonden kala do dawriyan ke yidi yaade e der leydi o yottoto hen e kadi leydi ndi kadi laabi di na moji kala do bawda yaade jidda yaade ada hen waawi yottaade odo campagne e ina faadi kay seeda kono tan hebe baawi wadde ko be badata ko fof e der yontere hala kanon jonte didi
ko honno nyaawirdo ngal pellita succès masra tawede mo jamoobe le follaamu horoya ko Senegal
Amadou Altiniso Gambi Sikse Nasara ko wi wonde koko darato wonde kandida e yilade le follaamu Tchad fama muyam hen ko adi ko fof ko sikitaade be dum do wana maaka hakkunde Sikse Nasara yo Mohamed Idriss Déby o woni ko yidde rokkude Mohamed Idriss Déby dange légitimité e ardade Tchad e ko wona dum ko kadi so tawi ko gonga e makko wonno ko jiddo darade e huccide Mohamed Idriss Déby o folindira e mudum laamu tawi ko gonga wonno o fonno ko accude golle de ha gasa ndew doora e wadde déclaration makko
Idrissa Diallo ɗo e Dakar fiste nasara hooreejo jaagorɗo o yiɗi wonde candidat leydi makko, miɗo yaade makko sabu neɗɗo waɗirta landa muɗum ko haa waawa heɓde polgu ardo leydi, a waɗirta landa mum tan rewde yimɓe tan walla waɗede ministére walla hokkede paste tan. Ko heddi noon ko ma caɗeele ngar jooni hakkunde makko e Mahamadou Idrissa Déby, sabu on joottortono ko kanko o artiri ɓe paamodiri e jaafodiral ngal e fof omo heeda caggal mum o waasa wadde landa makko. E miɗo sikki ɗi yaltunoɗo gouvernement o lawni o dimusino ɓurno moƴƴude e makko.
E alarba on taskiɗe ngal pellital fedde dawroyankore PPACI suɓagol lorangbago candidatjo maɓɓe suɓugoji hoore Yakou Douwar.
Seydina Oumar Tall leydi Mali yandam Lorang Bagbo en hande kay duuɓi mabɓe ɗi ardade leydi wona hunde hande, sukaɓe janguɓe finɓe famɓe wawɓe politique ina toon, saka anal ardima leydi ko foti hono dani, kala ko fewnano nden hande so ardimo fewnata gonga noon kam omo hani hokkitede droit makko, droit neɗɗanke makko kay omo hani hokkede ɗum ha timma, ka dartude kay leful laamu kay e Côte d'Ivoire hanti duuɓi ɗo yarateɗi min mi yadani hen, ɓe kanani jabde ɗum hay constitution Côte d'Ivoire hanani ɗum jabde, kanko e Alassane fo hanti duuɓi mabɓe diwi hanti duuɓi
Pullo Ba joɗi e Libi. Élection ji jogorɗi wadde Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo no yiiɗi tawtorede hen, eyi fotani wonde de, min de yiyande am kam fotani won saabu hande ɗo duuɓi makko ɗi tolniɗo, e kadi to yaade laamu premier hande kadi ko duuɓi makko tolniɗo wiye ha hande kadi omo ruttito kadi omo sohlidi laamu, hayso yiiɗen taw parti makko kanko tan cuuɓi, so tawi de kono ƴewtindamanonamu mo towani ɗum hande mo towani ɗum. Kono noon mi anda holɗum woni Afrique, eyyi laamɗo kam ko nde yehi ha tawa jomum ɗum daara gabru mum o hayni wiyama cohli laamu.
Ko honno yirɗon ngol juutingol happu laamu fadde o Guine
Ibrahima Ba Gambia la Guine. Koko mi tanjinino mi yii depuis ɓe hunino ɓe inni ko 2024 ɓe walaali hay fus ko seedinta ɓe fokkitan fere élection, si ɓe waɗino recensement yimɓe ɓen ɓe heɓa liste électoral ɓe annda ko woto ɓen ko ɓe njelo, mais ɓe waɗaali ɓe jooɗino tun ɓe inna wondema ɓe feƴƴinirta e ñalaande maon nondi, si tawi a jooɗi ke hitaande ɗum no anni contatake a ƴetti duuɓi ɗiɗi ɗinno kadi yehi haalalno anni kadi koya ɓeydane, hay accono wondo ɗon o alpha siko kanko continno wonno harayno seedanoma ara nasifani walla arayno on no beteno hay so tawi ko manda wujjaro nondanode lannata ɗum ɗo noon goɗɗo anda.
Souleymane Ba gonɗo Sénégal. Ko fayti e dawro Guine ngam gouvernement o wasde yuɓɓinde somgo e 2024 ɗum wona ko betti no fewi kam, hayso tawi noon eɗen ɗamino nino dumboya ƴetti engagement ji, kono 2021-2024 kadi no leydi kadi ɗum wona ko weeɓi jogade, te kadi heɗum heewi caɗele gila ƴetti laamu ɗum hawre e manifestation ji ambuni wondo e ñawore 28 septembre. Min miɗo sikkini ɗum hene jeeya ko wadde ko o addoye bawuri o waɗi ɗum hoorejo jaagorɗe ngam o moƴƴitina laamu makko, manam o waɗa légitime e régime makko.
En kataskaram on tottama kongol e altine arore
Fatoumata Sissavani a jarama e ɗeɗo golle.
Ahmadou Barouba
tedduɓe hannde ko aljuma sappo e joyyi e lewru tataɓuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e nayyi. Ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka ko alhaalirdi Sénégal Bassirou Diomaye Niakhara Faye candidat e ɗi sumgoji lefol laamu leydi Sénégal wondude e Ousmane Sonko, ɓe ɗiɗo fuu lundiɓe laamu ngu jalti kaso hanki jamma. Jaltol mabɓe no fawi e série yafuye mo hoorejo leydi ndi Macky Sall waɗuno suudu sarɗiji wooti ñande jeegom lewru ndu gonɗen, yimɓe hewɓe weltorima ngol jaltol mabɓe. Tefoore uddite ko fewti e sukaɓe ɗiɗo waraɓe to Kindiya talata baltiɗo, ko ɗum nantini e Damo Camara procureur suudu ñawidu Kindiya, fodde yimɓe capantato e jeeɗiɗo nanggama tafon ɓiɓɓe nde nokkure Kindiya waɗi ɗi seppoji gam hollude mette mabɓe e ngakkere courant. Kanko Damo Camara o yewtidi jeyndiyankoɓe ɓe. Bene e Nigéria udditi keeri hakkunde mabɓe e Niger, jukkoje fawade e dow Niger ittama e gila nogas e nayyi lewru ndu gonɗen walla mbiyen lewru faltidu, kono ko ɗe leyɗele ɗiɗi tan udditi keeri mabɓe ala fou ko hooreɓe ñaami nantini tafonewal haali, ɓe cuwa ƴettude pellital uddidde keeri mabɓe. Holko saabi en keeɗima jaabuji ɗi e nder kabaruji ɗi. Tedduɓe, en timminirat nde jonde kabaruji e taskaram. Lawol gandal e needi ko wona ɗum ɓe jitti en jarni Ibrahima Ba toon to karallagal to e dendagal nangguɓe golle ɗe ha wawi latirade. Kabaruji ɗi wartan e yamde sappo e tati, jaada toon hen ko debbo mo faso ɗum woni Rama Diallo. On jettama, on jarnama, yo Allah hokku en ñallude e dow jaam. Sen ñalli yo en mbal hen jaam rewo e worgo funnague hirnague e jaam sahal e ɓaliri. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde, on jarama no fewi.
Thank you.